SBS Audio is supported by advertising.
Did you know HGVs have four zones of limited vision around them? If you're in one of these areas, you may not be seen by the driver. These four limited vision zones are in front, behind, and at both sides of the HGV. So when you're driving around a HGV, don't linger around them, because they may not notice you're there. Know the HGV zones. National Highways.
Olo e whaafafonga ile SBS Samoan. Sa ili nisi mai utala ile sbs.com.au/Samoan.
Mua mua atu na tatala aloa ia ele peresetene o America Joe Biden le fonotanga. Ata ita iwa atunu ole NATO ile aso ananafi. O lana sauno angana matua mata ituina nisi ona ole tele o taimi na sasi yai ile tautala ale peretetene ile debate ma Donald Trump ile vai aso na te anei. A ilana sauno anga ita ita iwa atunu ole feanga inga le NATO na ta ua Joe Biden le ta ua ole feanga inga ile pui puinga o atunu o Europa ma America I le fitu sa fulma le lima tausanga talua na whaavaeina le NATO, ma na ia whaailoai se fowai o mea tau mōle atunu o Ukraine.
The fact that NATO remains the bulwark of global security did not happen by accident. It wasn't inevitable. Again and again at critical moments, we chose unity over disunion, progress over retreat, freedom over tyranny, hope over fear. Again and again we stood behind our shared vision of a peaceful and prosperous transatlantic community. Here at this summit, we gather to proclaim NATO is ready and able to secure that vision today and well into the future.
Le peresetene o America, Joe Biden. Olo te ene Rusia lona o sofaia o se falemai mō tamaiti I lelo mua Ukraine I Kiev. Peitai olo o faaalia e malo au faatasi le talitununga o se roketi na fanaina Rusia na lavea ai le falemai ma na taa ua ele military a Ukraine o se roketi e ngausia I Rusia o le itu ainga o le KH-101 cruise missile. O se mōli mau na te ena ele sui o Rusia I malo au faatasi Vasily Nebenzia.
Indeed, if the Russian missile that was targeted to the military object would hit the hospital, then the hospital would be completely destroyed. I mean, I'm not rejoicing at whatever victims or the wounded were in the hospital at the time of a strike. Moreover, that it was the Ukrainians themselves that did it.
Lesu I Rusia I malo au fatasi Vasily Nebenzia. E toa faa se fulu umanatasi tangata ufa amao ni ale maali li umaili osufa inga Rusia o AI o Ukraine. Ile vai aso taluai. Ile Gaza I Palestina e to alua sa fulma le iwa tangata o li putia mai ele au aunanga so I fua malolo ina ile Gaza le maali liu mo yoso fa inga mai le ea avanga awa Israelu. Na faalia o le to tele o ilatou o fafine matamaiti I ai o Abazan ma Khan Yunis. O se tangata anu o Khan Yunis na mōli mawina le oso fa inga o yele o Mohamed Al-Asali.
فاجأ بدون سابق أي إنذار تم إطلاق الصواريخ على مجموعة من الأشخاص اللي كانوا فاتحين على النت.
Suddenly, without prior warning, rockets were fired towards a number of people who were connecting to the internet in an area with good signal. They are not fighters, they did not have weapons, or they were not involved in any resistance operations. They were civilians and mostly children. I was there at the site, and most of the people were killed or critically wounded. None of us had any weapons or anything related to the resistance. It was in Khan Yunis, in Abasan, at the gates of a school used as a shelter.
Se tasi o mōli mau Mohamed Al-Sali I le o sefa inga Israelu o se falemai I Khan Yunis. Faa se fulu miliona tala le fesoa soani ele malo tele ua ofo ina mō le atu motu po le atu nu o tu valu. E fesoa soani ai I le faa lele I o feo inga I vaalele sivili ma fesoa ota inga tele vavave. Ole nei faalinga na umai ele malo tele, ai ulumana iai le asi singa mai ili faai unga ole vaya sonei, ale paale mi o tu valu feleti teo, mo ni talanoanga malepale mia Anthony Albanese Canberra. I se whaamatalanga mai le ofisa o le vai fafo, o lo o yei le whaamoemoe, I le whaamautu inai, male malianga o le pui puinga, le whaingoina o le falepili union, I le vau au se talia ma Tuvalu. O le awha au popo le aso whaapitoa o fitafita le Anzac Day, I isi aso e whaamaro si yei sa ma vavau I wha ataunga, e pei o le eseta male kirisimasi I le sestete o New South Wales. Na mawhai o na tatala supermarketi maisi fale oloa mai le tasi le awa uli o le aso lua se fulmanarimo a Perilla le Anzac Day, ai olea o le a tāpunia mō le aso atoa. O le vavau, e le aofi ai kalapu ma papu, fale tali malo, fale enga ma fale talavai, o pisi nisi nei, o le a mawhai pia o na tatala I le aso atoa o le Anzac Day, le aso lua se fulmanarimo a Perilla. O le fuafuanga, na whaailoa mai e le pāle mia se tete o New South Wales, Chris Mintz, I le tae o nei.
I know that there'll be some disruption and a bit of inconvenience for some members of the community, but frankly it's a small price to pay for ensuring that we place Anzac Day where it should be, as a important commemorative day on the nation's calendar, where we remember those that gave their life for the service in the service of this country.
Le pālemi e se tete o New South Wales, Chris Mintz. I se sua tuenga whaato a whaasalalawina na whaaiunga, na I loa aia o vātu I le lua se fulu pasene po o le toa tasi mai tangata I toa lima I au se tālia, na I oe ina lona whaia o se sā wanga whaafeu sua inga po o le sexual violence o se tangata o se isi tangata. O le sua tuenga na whaia e le Australian Institute of Criminology, ma nā o fi ai mōli maua tangata e toa lima afe I le vā o le se fuluma le valu ma le fā se fuluma le lima tausanga le mātutua. Nā o fi ai, le taua anaufa amalo si o se isi tangata e whaia ngā ioinga e le I mana o iai, ma le lata I le tolu pasene na ioina lo lata uwhaia o feusua inga e au noa ma se malianga po se consent mai se isi tangata. Nā whanaina se roketi e se company tū maoti ile masina, ile vaya sanei, ma eui e le o malanga I se au waa o ni tangata, ai olo o maa walunga le whaamoemoe, e iei se aso e mawhaia I e roketi whaapenei, o na whaia whainga malanga mai ilo tātou paneta, ile masina. O le roketi, le Ariane 6 rocket, na tu ua le tātou paneta mai French Guiana I Afrika, ma olo o iei satelite maisi masini mō suesuenga company ma universite I le masina. O le roketi e lata I leono ma le afa piliona ta alalo na tau, ma o se mea totino ale Ariane Group, olo o pulea e company nga osi valele le Airbus ma Safran. Na faalia le faatonu o Ariane, Rudiger Albert, e mawhaio na suia le fausanga o le roketi, mō ni whainga malanga tangata I le masina,
So if we have a look into the next decade, there are a lot of challenges, and manned spaceflight, of course, is one of the challenges. And when we prepared Ariane 6, we also had this in mind, not to build it in immediately, but to be capable. And Ariane 6 would be capable to fly astronauts, and we would be delighted to do so in the coming years, being it in 5 or 10 years. But Ariane could transport astronauts to the moon or elsewhere.
Like, share, mafa'ali sa ufinangalo, muli-muli ili SBS Samoan ili Facebook.
Did you know HGVs have 4 zones of limited vision around them? If you're in one of these areas, you may not be seen by the driver. These 4 limited vision zones are in front, behind, and at both sides of the HGV. So when you're driving around a HGV, don't linger around them, because they may not notice you're there. Know the HGV zones. National Highways.